pick up on this again. Yeah, yeah. Ah, imetulizana, nimetulia. Mfano maji mtungini, nimetulia. Linachana anga, linapepea. Penzi letu ilo
my lover, hatushindana.